Malibongwe igama lika Yehova.
Malibongwe igama lika Yehova. Malibongwe igama lika Yehova. Malibongwe, malibongwe igama lomsindisi.
Malibongwe igama lika Yehova.
Malibongwe igama lika Yehova. Malibongwe igama lika Yehova. Malibongwe, malibongwe igama lomsindisi.
Dumisani
uyise,
dumisani
unyane.